tabasamu lako ndo linafanya nikukumbuke. Kinachoniumiza mwenzako, unapolia chozi sifute. Mapenzi sidhani nini, ilichobaki ni uadui. Unaona utamani kwa nini, kweli maziwa nimegeuka tui. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, upate siku moja uje nyona. Nami nina moyo, yapita miaka mingi sijakona. Nami nina moyo mama, ungalisema neno moja ningekuona. Mwenzako sura yangu, mama sura yangu, ama moyo wangu mie, mama moyo wangu. Mwenzako sura yangu, mama sura yangu, ama moyo wangu mie, mama moyo wangu.
Sickness, 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 swallow me. Call me, yes, and you are dumping me. In this wicked world, baby, everyone needs a company. My heart bleeds for your love. Girl, I bleed for your love. Me can imagine if you know there with me or what a satin. I can't imagine you in my life, girl, or what a satin. Now we must have condo na bona. Na nikilala usikota toni na kona. Ukipata mafua mina pata gaoma. I wanna be your lover and your friend and your owner.
Kwa mawazo silali mama yangu, basi rudi oh. Natamani ulitaje jina langu makusudi oh. Na mimi na moyo, yapita miaka mingi sijakona. Na mimi na moyo mama, upate siku moja uje nyona. Na mimi na moyo, yapita miaka mingi sijakona. Na mimi na moyo mama, ungalisema neno moja ningekuona.
Mwenzako sura yangu, mama sura yangu, ama moyo wangu mie, mama moyo wangu. Mwenzako sura yangu, mama sura yangu, ama moyo wangu mie, mama moyo wangu.
Nimefuta na mabaya yako, sikutishi mikinyago wako. Ninachotamani uwepo wako kwenye nafsi, uko peke yako.